Some's music. God, you're so mighty. Yeah. Oli mukulu, nyo. Engale, so muzikube so kuba engalo zabalokole. Yangambye simusanyusa nyo. Namazina mugazine. Mugazina go kuba amazina gechiro kule. Nago yangambye gamukolera nyo. Singa mukama teyali kulu irafe. Na yabalabe banditumize. Banditumize olobu sungu. Kuzikira kwandi badewo. Yebazibwe kubanga. Tatukabudeyo wade. Nolu naku nolumu. Eriye mikono jomubi. Abate watisa abate mwesikwa. Bate no kwa galo kusukulu. God you're so mighty. Ya. Oli mukulu nyo. Engale zo muzikube. Muzikube zo kuba. Engalo zabalo kule. Yangambye zimusanyusa nyo. Namazina mugazine. Mugazina go kuba amazina gechiro kule. Nago yangambye gamukole ya nyo. Emuziki tukuba dya Yesu kati gwalyeyo. Atani manisembera. Omusajja yatu obulamu. Yomwera tubele dewono. Yatukuma emisana nechiro. Sala omwe sigenge emisana nechiro. Zechiga mwonji somate enaite. Nyimba ziye ya debaize. God you're so mighty. Ya. Oli mukulu nyo. Engale zo muzikube. Muzikube zo kuba. Engalo zabalo kule. Yangambye zimusanyusa nyo. Namazina mugazine. Mugazina go kuba amazina gechiro kule. Nago yangambye gamukolera nyo. Kwenaga zina boti Kusaba zina boti Kweno zikuba kuba boti Kusaba kuba boti Sembera yo Omwana takusamuliza Na baba na mama ni katonda Banabana basome chigambo Sembera yo Omwana takusamuliza Na baba na mama ni katonda Banabana basome chigambo Atenga benji kambosai God you're so mighty Ya. Oli mukulu nyo. Engale zo muzikube. Muzikube zo kuba. Engalo zabalo kule. Yangambye zimusanyusa nyo. Namazina mugazine. Mugazina go kuba. Amazina gechiro kule. Nago yangambye gamukolera nyo.